onke mawakho thame kuye baye One of the major prophets Elijah Abekon. Kotwa ubkhona babo. Nokgotwa kwabo. Nokuba namandla kwabo. Akubenzi bafanele ukuthi bakhelwe amadokodo kanye naye. Antoku igama lenkosi. Because into ilahleka xa ngenxa yoqhobo omfundisi. That we honor so much, and the grace that is upon a man of God. Selu, 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 stita, singa sabon. Noma uJesu, noma umfundisi wethomkhulu. Alibonga igama lenkosi. Amazulu phendula ngenkazimulo. Uma besentabeni sebetha sibakhela madokodo kanye na.
Thank you.